DachimSafi.com.
Tusko, Tusko, Tusko on the beat. Ah, oh, oh, oh. Ah, ah.
Achimu alipaure, afaita kidele apa.
Iwana,
Steve Mousi.
Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year.
Waka ukonduki, umekwenda fasta kama upepo. Umelipa sana kodi, mwaka ni kaza ujenge ya kwako. Siku kukwenda roji, udonyoana. Matembezi yako kaona nyashi, kageuka.
Umetumiwa na uli na haueni
kwa mwenzio. Umuliza demu mekula nini wakatuja tumaela.
Siku kuhio,
hiyo, hiyo, hiyo.
Karibu kwetu nyumbani.
Unaona wa papa.
Nyumbani.
Ulaji ya papa.
Nyumbani.
Mbea wako wa papa.
Nyumbani. Karisha nunu wakuo za kutoka siye. Na kapo yangu ile ile. Ivi leo twaenda paje kura kambale. Na tuko wawili. Na penzi letu hili lalo tulisubiri. Na leo siku kuu imewadia. Na kama kupati kilo safi. Na kama kucheza cheza ulilax. Na kama marafiki umerejea. Leo tunatumia sisi paka basi. Hi Mary.
Merry Christmas and Happy New Year.
Happy.
Merry Christmas and Happy New Year.
Happy, happy.
Merry Christmas and Happy New Year.
Happy.
Merry Christmas and Happy New Year.
Hili gomo tali chesa fipi. Ebu chesa kamo taki. Sukusha uno kamo umelisi. Ebu chesa kamo taki. Hama sukusha, sukusha, sukusha. Mama, hama tikisa, tikisa, tikisa.
Wee.
Mama vipi sukusha, sukusha, sukusha.
Hai.
Hapo vipi tikisa, tikisa. Noma.
Hey.
Oho. Dafta era unga sio akiba wewe.
Jeez.
Steve Mousi. Simba kiraka.
Oh my God.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DachimSafi.com.